mazelo mfana akakwazi inofi akakazela mfana akakwazi inofi akakazela mfana akakwazi inofi akakazela mfana sishuma igela Zishuma vigela Yela mpana zishuma vigela Yela mpana zishuma vigela Yela mpana zishuma vigela Zishuma vigela na Zishuma vigela na Zishuma vigela na Shuma figela na, 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 shuma Zishuma figela
Keep up, oh yeah, fire! kuba niphuza utshwala nilele nifile yimwethu yimlo 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 yimwethu yim umalusi umfakazulu ijikwe phezu kwelinye ijuba nongathandi ozalithanda uyezo khanye mina sebusuku ombili ukuthi ubusika nehlobo usibhaka ubhaka izinene kuthi sawusaba ujova lotela umthakatho thathe mina abanye bayithatha ebusuku thathaba umthatha ngihamba ngemoto abanye bayithatha ngempela ulwandle olubomvu bathi umhliphizi amavukane uqiha nogqikile gqikiza ibhale sangoma ngithi qo 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 bafana ngivulela umnyango sengifikile angiphela ngiyisilo samajongo phela ngithi ngomama umnandi kanti vele kanjani zagiya zangakothi insizwa kwahlabisa wagiya uthubelihle umfakazwalo wagiya unene umfanqumalo wagiya unzuzi umfanqumalo bathi usigwedla bamazi kangcono wagiya uandise umfakazondo ngisahambe emazwini akho mfakaphosa umlenze culo wathi angishaya ingoma nje ngishaya ingoma kothi ungabanaki abanomona ngase ngithi mina wena oxabhasha wagiya ukuntu umfakazulu wagiya usiza umfakazulu bathi umakonofeli sandla sempena siyabamba siyadedela wagiya uzathemba umfokandlela bathi umfoka amakhasi omdloti hawu 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 kodwa bafana siphela nensizwa siphela nensizwa futhi sihlala nazo insizwa ngeke usenze lutho wagiya usikhosha umfokazulu wagiya utsephisa umfomhlongo kodwa mina ngithina menanja apho lapho ithi hlala phansi nje bomvu umfokazulu ulalelele le ngoma ayiphela ubukele intwana yakhe igijima kwazise kulo nyaka ngigijima ngo-18 ispeed eschool hani phela ngijike khona kwampumelelo angeke ungenze lutho hhayi kulo nyaka abafana ngithi angiyibambe la 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 kwazise phela ngiyayigobha lezozo ashakamnandi ntawo thabathi umfomgoma ezulu hani phela uyena umdlalo webhasile uyayinokha uyayithokoza nje uyayithokoza ngithi mna thokoza sibani hani phela nguye futhi nakwi-keyboard uyayikwepha uyayikwepha uye futhi noproducer lakathi ngena kancane mfana ungajali ngena kancane mfana ungajali hleli phezulu ngiyaqashasha emaphisa music producer hleli nomaphisa umfaka mlambo uyaxofa 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 nje kodwa mna ngithi ngiyaka sifaka ispoil ingoma yami kodwa angayigcina nini safaxofa lapho umaphisa umfaka mlambo sengiphuma kanjena-ke bafana bami manje ashila damet
Shigala, si bum shiga shiga wengo. 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 Ashiala, si bum shiga shiga wengo.